kiananga kambini. Adui bado anajipanga na mimi. Na siko na nguvu ya soda na mimi. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on amenya muogo, girl me I like that.
Baby you can make up.
Nifanya naruka, rau kipepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no mini muhandi uto nichoka.
Ukinua kidogo, girl me I like that. Kama unamenya muogo, girl me I like that.